Remera hano mu ntara y'umujyi wa Kigali. Ubwo rero ikintu nshaka kuganiriza bano bana banjye ni ikintu kijya mbabarere uriya yitwa Sharangabo Jean de Dieu, uyu nawe yitwa Mugisha Gabriel. Ni abana ndera rero ikiganiro nshaka ko tugirana uyu munsi, kuko twa umwanya wo kuganira ntidukunda kuwubona kubera ubuzima buraruhije, buri wese abajya mu buzima, habayeho igihe cyabo cy'amashuri, ariko aho bigeze ubu buzima dukoresha umwanya cyane kugira ngo noneho tukabura umwanya wo kuganira. Ikintu rero nshaka kubaganiriza nakoze kandi nkabona ko gifite akamaro, nuko nanjye nabaye umwana w'imfubyi ndi mutoya. Data yapfuye mu ntambara yabayeho ya 63, bituma nkurira mu bupfubyi. Nicyo gituma n'ubundi bwose nkunda kurera imfubyi, nubwo ubushobozi bwanjye ari buke cyane, ariko nzirereshwa nuko nzi akababaro k'abana b'imfubyi. Ubwo rero nakuriye muri ubwo bupfubyi, ngerageza gushaka kwiga ariko ngarukira hagati kubera ikibazo cy'ubushobozi buke. Kandi n'icyo gihe mu myaka, mu gihe cyo nari ndimo, hari hariho itotezwa ryinshi ku buryo bitari gupfa gushoboka kugira ngo nige, cyane yuko nari naravutse mu gisekuru cy'abantu b'abatware tugatotezwa kubera ikintu cyari kiriho. Nkura gutyo rero mba inkumi, kuba inkumi kwanjye nako bisa nk'aho bitampiriye neza, kubera ko ntabwo nagize ubukwe nk'uko abandi babugira. Cya mbere cyo nari imfubyi, kandi hari hariho ikintu icyatumye nshaka ndi mutoya, nagize imyaka 18 mfite umwana. Icyatumye rero nshaka ndi mutoya nuko ababyeyi banjye ntibari bariho, noneho bituma abantu badutotezagabo kuri gahunda yabo bashakaga ngo abe ari bo banshaka. Ariko kubera ko urupfu rwa data rwabereye muri abo bantu, ndabyanga, ndavuga nuko biri kose. Bo bageragezaga kunyumvisha ko nzabaho neza, ariko nkumva kubaho neza umutima wanjye utariyo, nkabona ntacyo bitanga. Nyuma yaho rero naje gushaka, turabana ariko nihuse cyane, umuntu nawe aza gupfa. Uwo umugabo wanjye aza gupfa, apfuye rero nsanga ikibazo kizanye isura isa na ya yindi. Ntabwo nzi, nta nubwo namenya ngo hari urundi rupfu rujya runabaho, kubera ko abantu b'iwacu benshi bapfuye bishwe n'intambara. Twari turi abana 8, ariko hafi ya bose bishwe n'intambara, aba ari njye usigara. Ababyeyi banjye bombi nabo bishwe n'intambara. Hanyuma rero ariko ndavuga nti reka nishyiremo imbaraga, nubwo umuryango wanjye wose wazimijwe n'intambara, reka nishyiremo imbaraga nanjye ndera abana banjye, bituma ndetse ngira n'umutima wo kurera n'abandi bana. Aba bana rero banjye ikintu nshaka kubigisha nuko mu mirimo nakoze yo kugira ngo tubeho njye nabo, nahereye ku kintu gisa nk'aho kigayitse ariko ndagikora. Nta mashuri nari mfite ngo ndayaheraho, nta n'amafaranga nari mfite ngo ndayaheraho, ariko icyo nahereyeho nakigize umwuga, kandi kirera abana barakura babasha no kwiga, ndetse n'ubu bararangije. Kandi cyane cyane ikindushirizaho gushima igikorwa icyo nakoze, nuko n'abana bize mu buryo bujyanye n'iterambere ririho ubu ngubu, mbese bize mu rurimi aho bajya hose babasha kuruvuga, kandi no muri urwo rurimi babasha gukora imirimo muri urwo rurimi, haba muri iki gihugu, haba no mu bindi bihugu. Ubwo rero ngarutse inyuma ho gatoya, umurimo nakoze umurimo wo gukora akantu kitwa gukora isambusa nkazikora ndabyiyigisha mbyigira ku bandi ariko mbona ko bibaye ngombwa yuko nkora icyo kintu kugira ngo tubeho ikintu ndagikora nahereye ku tuntu dukeya cyane 20 fatanya nabo bana bari batoya utwo nkoze nabo bakaducuruza kuko ubuzima bwacu ntibwari bugifite kivugira ntibwari bugifite umutabazi ntibwari bufite ikindi cyose nitwe twagombaga baramfasha nabo dukora icyo nzikoze rero ziva kuri izo 20 ziza kugera kuri 300 ziza no kurengaho tuza gukuramo n'ubundi buzima bw'utuntu duke twagiye tuvamo nkagura nk'akazi wenda abantu bacururizamo nk'amakara nkagura noneho rero ikintu nshaka kwigisha ababana ni igiki nuko utagaya akantu kitwa umurimo umurimo umuntu ashobora kuwutangira ari mutoya ariko iyo ukora n'ubushake urawukora iyo ushyizemo imbaraga zawe ushyizemo umwete wawe ukawukora ukunze ukugeza n'ahandi hantu hanyuma rero narakomeje ndakora gutyo saba abana gusa hagiye hari harimo n'abandi uretse ku gihe cyageze babaye abana benshi b'imfubyi ariko igihe kiza kugera bamwe bagenda bagabanuka berekeza mbese bakabona umwe akabona mwene wabo undi akazabona inshuti zari ziwabo kugira ngo nanjye bangabanyirize umuruho nari mfite kandi nanone njyewe nari mfite ikintu cy'ubumuga gihora gituma ngira intege nkeya kugeza n'uyu munsi ariko no muri ubwo bumuga naravuze nti ngomba kubukoranamo imbaraga izo mfite nkazikoresha uko zingana ubu rero icyo nakwigisha abano bana ni ukuvuga ngo ntibarebe ngo ni imfubyi ntibafite umuntu ukomeye ubayobora hanaha ntibafite umuntu ukomeye ubageza ku kiniki umuntu akoresha ubwenge bo bafite amahirwe kuba barize ariko nanjye umurimo uwo nakoze nabonye yuko wari umurimo wambere nk'ishuri nize ndetse ukambera ukamera nk'aho mpaye diplome kuko wakoze ikintu kigaragara n'abandi bantu bagerageza kunyigiraho n'abawize wabagiriye akamaro abantu bagiye bawiga abadamu bamwe ubu ngubu bafite ubucuruzi bukomeye abasore nawigishije bamwe bu n'abashoferi batwara amamodoka mbese umurimo uwo nguwo nakoze wagiriye warasanzutse cyane utugira akamaro iwacu mu rugo ukagirira n'inshuti zacu ukagirira n'abandi baturanyi bituma bazamuka mu mibereho kandi abantu benshi ntibari bazi ko uwo murimo wabasha gutubuka ngo ungane gutyo ubwo rero abahungu bakaba nubwo bakuriye mu ngorane nyinshi z'inzitizi ariko nashakaga kubigisha ko aho bageze ahangaha ntabwo barusa ikivi nubwo barangije amashuri ntabwo barusa ikivi nagira ngo rombabwire mwe abana mwe ntabwo murusa ikivi icyo twatangiye n'ubundi ndashaka ko mugikomerezaho kuri ku mashuri mwize mukongeraho nandi byashoboka mukazongeraho nandi kugira ngo muzabe iki cyangwa kiriya u Rwanda rubakeneyeho cyangwa isi bakeneyeho rero nashaka kubigisha kugira ngo mu bumenyi mwagezeho mwaremeye mwiga mubabaye ariko nubwo mwize mubabaye ibyo mwize muzabikomerezeho kugira ngo namwe muzabe u Rwanda rw'ejo kandi mubyigishe n'abandi cyane cyane nk'abana banga kwiga nimubabona namwe mujye mubigisha kugira ngo bazige bababaye kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati njyewe ntago nakwiga kubera ko simfite umfasha cyangwa simfite icyo naheraho nagira ngo rero mw'abana mwe mwumve ko ejo hazaza ari ahanyu kandi no ku bijyanye n'umuco w'igihugu nagira ngo ntimuzahushe ku muco w'igihugu cyacu kuko abanyarwanda barakundanaga kuva kera ababyeyi banjye bo nashoboye kubona n'abaturanyi bacu bajya guducira umugani ngo umunyarwanda muzima iyo upfushije araguhambira waba ushonje akakugaburira, mwaganira ntakuvemo, kandi mugakomeza kuba inshuti z'agati gakubiranye. Mbese ubucuti mbese buzahererekanywa bukagera kubana no kuzagera no kuba buzukuru n'abavandimwe. Nagira ngo rero mwabana mwe mwumve yuko nubwo nta mashuri nize, nubwo nta nkunga yindi nari mfite, ariko umurimo nakoze mwumva mu kintu kiremereye. Namwe ntimuzange gukora ngo nuko muri ministeri hatabonetse akazi. Icyo mwakora cyose mugishyizeho umwete, mugikunze, mugishaka, cyavaviramo akamaro, nanjye kikamviramo akamaro n'igihugu cyacu ndetse n'isi yose, bikazasanzuka bikagera no mu zindi si. Nagira ngo rero namwe mbe ndekeye aho ngaho, mumbwire, mumbaze, kuko ntitwabonye umwanya wo kuganira kubera uburushyi bwinshi twararushye cyane, turi umwanya wo kugana, ariko none ahangaha turawubonye. Nagira ngo namwe mumbaze ibyo mukeneye kumbaza kugira ngo dukomeze ikiganiro.
Rakoze mubyeyi wacu, nashaka nifuza kubaza muri mu nkuru yawe yubaka utubwiye nk'abana bawe, iyo tutari tuzi hari ikibazo nari mfite kivuga ngo cya gihe utangira ako kazi kagayitse ko kugira amasambusa, utangiriye kuri sambusa nkeya, nta bantu wari ufite baguca intege bavuga ngo ariko hari ahantu uzigeza, nk'uko muri iki gihe tubona wabona udafite ubuzima buri direct umuntu akaguca iruhande akabata, ariko wowe hari ahantu uzigeza cyangwa se hari ikintu uzimarira, kuko wabonye ikintu icyo ushingiyeho ari gitoya. Wowe cya gihe utangira ku kazi kagayitse, hari abantu babaca intege wabonaga ariko ugakomezamo kugera ku ntego wari ufite?
Urakoze kumbaza. Icya mbere cy'abantu bose barabibonaga yuko ndi umupfakazi, kandi banakeneye no kureba kumenya ikintu nahereyeho. Ikintu nahereyeho rero si amafaranga, ntabwo nari mfite amafaranga mu ntoki, ariko twari dufite imikubuzo mu rugo n'imikoropesho n'umunzani wari uhari. Ndavuga nti ibi bintu kubyicarana kuvuga ngo nzajya mbikubuza gusa nta kamaro bifite. Ndavuga nti reka mfate iyi mikubuzo, mfate n'umunzani wari uhari, n'umukoropesho yari ihari. Ndavuga nti ibyo ari byo byose abantu bose siko babifite, reka mbishakire isoko mbigurishe amafaranga. Nibwo nafashe umwana uyu kuko niwe wari uri mukuru, ndabimuha ndamubwira nti genda ugerageze ukuntu wabigurisha amafaranga uze tuyatangirireho. Umwana aragenda arabigurisha, noneho azana amafaranga tuyatangiriraho. Abo bantu mbajije rero bari bahari koko, baravugaga bati wowe ibintu ushaka gukora ni iki, ubundi se uri muzima ahubwo kumva warapfushije umugabo n'abana ugapfusha umuryango ngo ubundi se ubwo ahubwo ngo uri muzima? Nkababwira nti ngiye ndi muzima rwose, ndumva ibyabaye si ibyo kwitegerezwa kuko ntibigifite akamaro. Akamaro kari byari bigafite abantu bakiriho, ariko none aho tugeze kubirebaho cyane nkabirebeshaho umutima cyane byangabanyiriza ubuzima, kandi bigatuma n'intego mfite yo kurera abana nyihusha sinyikomeze. Abacantege rero babayeho, nta nubwo babaye bake babaye benshi, abandi bakabigaya ngo ni imirimo y'abapfakazi, abandi bakanabisuzugura nabiha abana kugira ngo bajye kubicuruza, bakumva ko ari abana b'abatindi cyane. Mwari batoya ariko bo bumvaga ko muri abana bo mu batindi, nta n'uwatekerezaga n'ubu ngubu ko mwareshya gutya, cyangwa se ko mwabasha no kuvuga ururimi nk'urwo muvuga uyu munsi rw'Icyongereza. Ntawabitekerezaga, baduciye intege cyane. Ariko ndikomeza, icya mbere cyo mbese umuntu yarambwiraga natangira kumva ari uwo kunca intege ngaceceka, kuko nari nihaye gahunda yo kujya mvuga amagambo makeya ariko kugira ngo ibikorwa byanjye bijye mbere.
Wakoze. Hariho ikintu watubwiye uti sinigeze niga neza kubera wenda ikibazo cyari kiriho mu kiriya gihe cyo mwavukiyemo, ariko ngira ngo ndatekereza ko na mbere ye yaho wendi twajyaga twumva batubwira ngo abanyarwanda babaye bajyaga babaho neza bakundanye ari nta kibazo. Ese ubundi kugira ngo bize guhinduka mutangire babicira ababyeyi mu bure shingiye na rugero kandi na mwari muturanye nabo bavandimwe neza, byaba byaraturutse kuki? Ubu ni kwavuga ko abanyarwanda ubundi bagiraga ubumwe n'urukundo bagasangira kabisa n'agahiye, ese icyo kintu byaba byaturutse kuki kugira ngo natwe wenda muri kino kinyejana turimo bitazadukomokaho natwe tukaba mbese twagira twakora nabi nk'uko byaturutse kuki? Mbese kugira ngo tube twabyirinda nibura ntibizatubeho cyase ngo biduturukeho. Wakoze.
Ubundi ibyo mbajije ni byiza cyane. Abanyarwanda barakundanaga cyane, bakagira amarembo ahuye, urugo rumwe rugahuza n'urundi rembo, bagahana inka, bagahana abageni, bagataramana, bakivuga, abakobwa bakabyina, abahungu bakivuga, abagabo bakiga kurasa, bagahamiriza, mbese bagakora ibintu byinshi kandi bigahererekanywa ku buryo umwana wenda yavaga nk'aha ngaha ajya wenda nko muri bicumbi ukagenda urugo rwose unyuzeho ugasuhuza, bakakubaza bati uri mwene nde, utindi mwene runaka, bati warunaka, kubera ko babaga bafite urukundo bigatuma banamenyana. N'ahandi uzagera akaba ari uko nguko bimeze, ni uko nguko twabayeho. Nta muntu wagendaga mu nzira ndende kuko imodoka ntizariho, nta muntu wagendaga urugendo rurerure ngo asonze, nta muntu wagendaga urugendo rurerure ngo yavuge ngo kanaka aranyica. Iyo ubwiraga ugeze ahantu wararagaho kandi ukaryama ugasinzira, ntugire icyo wikanga. Hanyuma rero haje kubaho ibintu nsa nk'aho ntazi cyane, ariko byahereye ku babyeyi. Umwaka wa 59 niwo ukunzwe kuvuga mu mateka, ariko njyewe na 59 yagize ubwo nagize nari mfite imyaka 3 kuko navutse muri 57. Noneho ariko aho mbisangiye muri iyo myaka yanjye 3 turaruha cyane, ndi umwana tukaruha cyane, tukarara ahantu mu bihuru. Ariko ikintu cyabiteye twumvise ubundi abanyarwanda bari abanyarwanda basaga naho bitwa batatu ariko bakoreza umunyarwanda umwe. Hari abantu babaga bakize kuruta abandi nk'uko n'ubu bimeze, bamwe bagakorera abandi, abo bandi nabo bakagira ababakorera hasi yabo, noneho bikaba ubwumvikane, mbese bakabihurizaho, umuntu agakorera umurushije ubuzima nk'uko n'ubu ngubu ari kubumeza. Noneho haje kubaho ikintu gihindutseho. Numvise ababyeyi banjye bavuga yuko ahanini icyo kintu ubungubu nibwo batangiye kukerura, ariko mbere barakiduhishaga kuko bavugaga ngo byatangiriye mu moko, ngo abantu baraje baravuga ngo amarangamuntu, ngo bayandikamo ubwoko butatu. Ubwo bwoko butatu butuma buzana amacakubiri mu bantu, ariko bigahera mu ngoma z'ubukoloni. Byatewe n'ikintu cy'ubukoloni, icyo gihe abazungu bakoronizaga cyane abirabura. N'ubu mu Rwanda bari barakoronijwe n'Abadage, bakoronizwa n'Ababirigi. Hanyuma muri ubwo bukoloni niho havuye ako kantu kabi ko kugira ngo umuntu amenye ngo kanaka n'umwanzi we, kandi bitarigeze bibaho. muri ubwo bukoloni rero bahinduye amarangamuntu bayashyiramo amoko kugira ngo noneho berekane koko ko uyu muntu ari umwanzi w'ubundi. Noneho wa muntu nta mwanzi yajyaga abona ko njyewe nkwiye gukorera runaka kuko arandusha ubutunzi nk'uko n'ubu bimeze. Noneho bo batangira kubona ko gukorera umuntu byari agahato. Mbese ayo ibyo bintu byamoko bitangira kwigisha abantu kumva ko yakoreraga umuntu burya ntiyari abizi ko yakoraga uburetwa, burya ntiyari abizi ko yakoreraga agahato, ariko ubundi umuntu yakoreraga undi niba ari utunze inka akagukorera ukazamugabira inka iyo nka ikabyara nawe gutyo, cyangwa se niba uri umuhinzi uwo muntu akaguhingira ukamwishyura icyo ukwiriye kumwishyura n'ubundi gihwanye n'umurimo yakoze. Hanyuma rero ikintu cyitwa ubukoloni nicyo cyazanye ikintu gituma abantu bivangura, kandi umuntu ajya noneho asa nk'uvuze ngo burya narinda ahantu ntazi ngo none ubu ngubu niyo nkijya kumenya ko ubo bakeka ko abantu bitwa bakeka ko mbese uberetse ko yari umwanzi we ababwiye ibyiza. Ariko twaje gukurikirana kuko icyo gihe abantu batangira kwica abandi no gusenya no gutwika no gusahura. Ni iki ikivuyemo rero? Cyerekana ko wa muntu wamubwiye ko uri umwanzi we atavuze byiza, kuko n'ikivuyemo si cyiza. Nuko rero ikintu nagira ngo mbabwire ku byo mbajije, nakubwiye ibyiza by'Abanyarwanda, nkubwira n'icyatumye Abanyarwanda bagira icyo bapfa. Ubwo rero namwe nagira ngo mbabwire ngo ntihazagire uza ngo akubwire ngo uri umwanzi wa kanaka, ahubwo nanabikubwira uzagende kanaka umwigishe kumenya kugira urukundo ahubwo kuruta uko ugiye kumwigisha kumenya ko mwakwangana, kuko icyavuye mu nyigisho z'ibya mbere kitabaye cyiza. Nagira ngo wenda komeze umbaze niba hari ikindi wambaza.
Yakoze cyane mama, njye mu by'ukuri njye mu byo byinshi cyane. Mama wanjye nanjye yavutse muri 1952 uko yavukiye mu mahanga, ntabwo azi u Rwanda, yaruje mu ejo bundi. Ariko ahubwo ndumva nanjye ngize amatsiko yo kuzavugana nawe, kuko kugeza ubu mfite nyogokuru, nyogokuru yarapfuye, yarankundaga, ariko sinzi ibya nyogokuru, nta na kimwe nzi. Kandi nawe nta na rimwe twari twabiganiraho. Ni nk'ibyo byose by'umukuru byo wavugaga by'amashuri, ukajya mu mashuri ukava mu mashuri ukabona na cyumweru kimwe utasubiye ku ishuri ntimugire umwanya wo kuganira nawe. Hanyuma ibi bigahita binjyana ukabazo k'amatsiko, nubwo nifuza kukubaza, waciye mu bibazo kandi kenshi na kenshi ugiye no kureba umubare munini w'Abanyarwanda, nta n'uwakwirengagiza kuvuga ko igice kimwe cy'Abatutsi cyahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ni ubuhe butwari n'imbaraga mu by'ukuri wakoresheje? Kuko harimo ibanga rikomeye cyane urimo urabitubwira, ariko harimo ibanga rikomeye. Baba bangaba yaba jewe, nanjye nkeneye kumenya ubwo butwari, izo mbaraga, kutishanya, aho ukumva ko ugomba guharanira kubaho neza. Ni nabyo natwe dukeneye. Nizihe mbaraga mu by'ukuri n'ubwenge wakoresheje ku buryo wabitubwira, natwe tukana uburyo twazabyitwara?
Imbaraga za mbere nagize ni iz'umutima. Naravuze nti naricaye ndatekereza mbonye ibibaye mu Rwanda kuko byabaye mbireba, kandi binsigira agahomamunwa. Ndicara ndavuga nti ubutunzi bugirira umuntu akamaro ari uko afite n'abo kububamo. Iyo utunze ugatunganirwa nta muryango ufite, uwo kubiriramo ntacyo bikumarira. Ni nacyo nashingiyeho kurera bano bana. Bafite n'undi muhungu wiga muri kaminuza, hari n'undi mwana wiga secondaire hari nabandi navuze nubundi bashobye kujya mu yindi miryango ariko byari imvune cyane iryo banga rero ushaka kumbaza nibanga ryo kwihangana narebye ndavuga nti kera twari turiho ukagira umugabo akagira inka nyinshi ukagira mu mafaranga kandi umugabo akanakora rwose ukumva ko ukomeye ukaba umugore ukadamarara ukumva yuko uzajya urya ruko umugabo yahashye uzajya urya ruko umugabo yatanze amafaranga yo guhingisha inka zigakamwa zateka akajya kugura amata akaba ari uko tubibara ariko nyuma yaho aho bibereye umuyonga ubundi mu muryango w'iwacu nasigayemo ndi umuntu umwe mu bana umunani nibo batwara abana bari bakuru bose bubatse bari bafite ingo hanyuma nza kurokokamo ndi umuntu umwe gusa kandi no mu nzu yacu nta kindi kintu cyatwishe umuryango wacu inzu yacu yose yishwe na jenoside nkaba rero njyewe ndi imfura ya jenoside nkaba na bucura bwayo niko mbibona ubwo rero iryo banga ushatse kuvuga naricaye koko ndatekereza narabanje ndahuzagurika mbanza nkajya mu nzu nkabura icyo mfata nkabura icyo niyo nzu nta niyo nari mfite gusa nuko bari baducyuye tuvuye mu aho bagiye badukura mu bwihisho bakavuga bati mugende aho ubona inzira hose yigemo nta nzu yitwa iyanjye nta kintu nta n'iy'iwacu nta n'iy'iwabo w'umugabo nta n'iki ariko iyo nashoboye kubona kuyibamo nagiyemo ndabanza ndahuzagurika nkavuga nti nibwira abana baraza kubica nkarara ntasinziriye nkarara ngenda mu nzu nkajya ku madirishya narabanje ndahuzagurika ku buryo nahagararaga no mu muryango nkavuze induru cyane nkagara mu muryango hagati nareba ahantu turi nkavuze induru cyane noneho n'abana bakambaza bati si ubundi bakareba inzu bagasanga ni ibyo turimo ntibabizi bati si ubundi aha tuba ni kwande nanjye umutima ugahita umbaza ngo koko nkumva ngize akababaro karemereye cyane ngahita mba mvuga ngo ubundi se koko aha tuba ni kwande ariko nkabasubiza nta ngaha ni iwacu niho habaye iwacu tuhabe neza ni heza ntacyo hatwaye turahaba gutya nyine ni heza hanyuma rero guhuzagurika naje kubona ko ntacyo bizageraho ndicara ndatekereza hari n'igihe najyaga nicara ngafata ikintu nkagiterura gutya ngasohoka nkagenda urugendo runini ntazi aho ngiye ntaza kugarurwa n'undi muntu cyangwa agarukira mbuze ariko nyuma yo guhuzagurika nihaye gahunda ndavuga nti ngewe ngomba kuba nk'uko abasirikare bakoze ishyamba bakarigenda n'amaguru nta muntu nta resitora yabaga mu ishyamba ngo baryaga niyo baza kugira amafaranga ntaho bari kubona banabigura noneho ndavuga nti nanjye ngomba kuba inyeshyamba n'ubu niko nitwa mu rugo ngomba kuba inyeshyamba urugendo bagenze nanjye nkarugenda kugira ngo nirengere ndengere n'aba bana kuko abo bantu bahaguruka nta ndege zabazanye abo bantu bahaguruka nta modoka zabazanye nta musirikare wagenda mu modoka ubwo se yaba agiye gukora iki ndavuga nti nanjye rero ngomba kuba umusirikare w'umuryango wanjye abantu barapfuye none abana barandaga hirya no hino abashoboye gutoragura n'ushoboye kumenya ko ndiho nawe yarizanaga wenda niba yari uw'umuturanyi cyangwa se niba yari uw'umuvandimwe wanjye nabo barizanaga abana nabareba mu rugo nanjye nkumva ndwaye cya kintu kitwihahamuka ariko nkavuga nti ngomba gukomerera muri bano bana kugira ngo nabo bazakomere babone ko tugomba kubaho hanyuma rero umuryango wanjye nawukoreye nk'uko umuntu akora igisirikare agikorera igihugu cyari igihugu cyanjye cy'aho ngaho kandi nkumva ko byanga bikunda n'uko byagenda kose keretse ari urupfu rutunguranye ubundi numvaga ko abo bana bagomba kubaho kandi bakabaho neza.
Mama urakoze cyane, urakoze cyane. Burya nje mu by'ukuri kuva mu gitondo nari ndi hano, nabonanye na benshi cyane, ariko iyi nkuru nanjye ubwanjye numva inyubatsi, ko bishatse kuvuga ngo twese tugomba gukora cyane duharanira imibereho myiza. Ntugaragarize umwanzi wawe ko ucese intege, ahubwo ugakora cyane. Hanyuma mama, mfite nanone akandi kabazo, wenda tutanakugoye cyane. Niyihe se ushobora guhereza inkuru yawe, kuko inkuru burya ziratandukanye. Iyi nkuru yawe
ni irihe zina? Izina numva
wayiha.
Izina nayita, nayita nko guharamagara, niko nabyita. Bishatse kuvuga yuko nitanze, mbese ngashirayo wese kugira ngo ngire icyo ngeraho kandi ngire n'icyo nzagezaho n'abandi. Aba rero niba nta kandi kabazo wumbaza, nkaba nasabaga abana ngo bongere bambaze. Wenda Mugisha niba afite ikindi yambaza, kuko we yari n'umwana cyane.
Nasobanukiwe byinshi kandi nize byinshi kuri wowe mubyeyi wacu. Akabazo akandi k'amatsiko nagira nk'uko meze uku, navuga ko ikintu twifuriza nk'uko tumeze turi abana bawe, urumva twazakomezamo natwe tugahara amagara kubw'abana bacu, cyangwa twebwe twazagira aho tugarurira. Kuko uretse guhara amagara ni inzira ikomeye cyane, iyo buri umwe atabasha gucaho. None natwe ni inama watugira kugira ngo natwe tuzaba abasirikare b'umuryango wacu, cyangwa tuzagera aho tugeza tureke ibyo mu cyongereza bavuga stress, tunaniwe cyangwa se tukarushya ubwonko bwacu, cyangwa se n'imibereho yacu igakomera. Kuko wagize n'imfubyi, akenshi abantu aho tugeze ubu, akenshi abantu bibona n'imiryango yabo ko aribo bakunze gutera imbere, ntabone ya mfubyi akwiriye kugira icyo amarira. Wowe urabona ko dukwiriye gukomeza dutyo, cyangwa hari imbogamizi imfubyi zizana wazirize?
Kubwo gufasha abo bana, mugafasha n'igihugu. Simvuze ngo ntabwo gukora umuntu ahaza amagara bijyana n'igihe urimo. Niba wowe warize amashuri ukazaminuza, ushobora kuva muri minisitiri, cyangwa uri n'ikindi cyose, wenda uri na guverineri wa banki. Aho rero ntabwo urugero rwo guhara amagara warujyamo, kuko uba ufite ubushobozi bwo kuba wakora icyiza. Icyo nakubwira wa mwana we ni uko gusa, mu bushobozi uzaba ufite uzikorere, ukorere n'umuryango wawe, ukorere n'igihugu, kandi igihugu kiragusaba imbaraga nyinshi. Ntabwo ari ukurera imfubyi gusa, kuko na leta ahanini, leta imfubyi irazihetse mu ngobyi yayo y'ububyeyi, irazihetse. Leta yagiye ishyiraho ibintu nk'ibigega byo gufasha abana, hari amasosiyasiyo yagiye abaho yo gufasha abana. Bishoboka ko uzarangiza kwiga ibyo kurera imfubyi, n'izo mfubyi ngira ngo zizaba zarabaye inkuru, kuko iki ntago bingana n'igihe nari ndimo ngewe. Zishobora kuba zarabaye inkuru, bamwe ari abagabo nk'abo, abandi ngira ngo bizaba birenze no kuba inkumi. bizaba birenze kuba inkumi, bamwe bazaba barashatse, abandi bazaba bageze gute. Ariko icyo usabwa gukora uzakimenya bitewe n'iterambere rizaba ririho icyo gihe. Ikintu bigusaba cya mbere ni ukubana n'abantu bose amahoro, kandi ukagira urukundo rwo gukunda igihugu cyawe utitaye ku byabaye. Kuko nujya kwizirika ingoyi y'ibyabaye, uzaba ugiye gusubira inyuma kuzana ibyo kukurushya. Ahubwo icyo uzafata ni ikihe? Ni intwaro yo kubirwanya, yo kurwanya ibyabaye kugira ngo usiganirwe aho bitazagera.
Wenda tutakugoye kuko wenda ibyo muba mwaracemo biba ari byinshi, wenda tutabibonera n'igihe, tuzagenda tubiganira buhoro buhoro. Nari mfite akabazo ka nyuma k'amatsiko. Ubundi watubwiye ko kera abagabo bajyaga bivuga, abakobwa bakabyina, mbese umuco mwiza w'abanyarwanda wagiye ubaho wari ufite ibiwuranga, kugeza ubu mvugira ahangaha wenda umuco nyarwanda wagiye ucika buhoro, wenda bitewe n'igihe tugiye tugeramo buhoro buhoro. Kandi kera wenda bajyaga bavuga ati ngo runaka na runaka na runaka kwa runaka na runaka, akagira ikivugo cye, kabaze izina ry'inka yahawe iyo ari yo. Kandi aho mvugira aha ngaho ubu ngubu tukaba ntabo basaza ba kera tugifite ushobora kutuganira, mbese akaba ari numva ngaruka twaba dufite twebwe nk'abana, kuko wenda tutabona abantu bakatwigishije uwo muco wa kera twakabaye tuzi. Ese watugira inama ki? Kuko cyane cyane nkanyuma numva nifuza uwo muco kuwumenya, kuko mbona numva umfitiye akamaro cyane. Kuko ntabwo nakwibagirwa, ntabwo mba nkwiye kwibagirwa umuco wanjye, nubwo nagira iterambere rimeze gute umuco wanjye mba nkwiye kuwuha agaciro. Ese nabigenza nte kugira ngo ibyo bintu mbigereho?
Yakoze kumbaza utyo. Kuko iterambere ntabwo rijya rikuraho umuco w'igihugu, kandi nagira ngo wigirire icyizere nkumare n'amatsiko rwose yuko dufite abasaza bariho b'Abanyarwanda, nubwo bahunze bakamara imyaka myinshi mu mahanga, ariko Abanyarwanda ntibigiye bata umuco wabo. Abo basaza rero turabafite. Icyo nkungukiye umwanya ni uko wajya ureba aho abo basaza bari, ntacyo bahinduyeho umuco nyarwanda, barawugumanye. N'ubu amahirwe menshi dufite ni uko bawujyanye bakanawugarukana, kandi iyo batawugarukana twari duhombye cyane, kuko abandi bari bawufite barapfuye barashira. Ubu rero barawugarukanye, ibyo bitaramo biriho, kwivuga kuriho, kubyina kuriho, rwose nta kitariho. Hanyuma uzagira umwete cyane, kuko ubwo ubikunze kabona bishaka, uzagira umwete cyane wo gushaka abantu bakuru, ahubwo nagushyiramo imbaraga abakambwe begereza kurangiza igihe, begereza gusaza, kugira ngo bakuganirire. Nubishobora wandike n'ibitabo, kuko uzaba wandikiye n'abarumuna bawe, nabo bazabibwira n'abarumuna babo. Hari n'abakecuru banduta ubukuru, nabo harimo abahunze, ndetse no muri iki gihugu harimo bakeya, uretse ko hariho icyenda kumera nk'amahirwe makeya abasigaye muri kino gihugu. Ahanini bari hariho abari bagiye kumera nk'aho bataye umuco, batandukiriwe mu bindi bintu, ariko nabo ubabaza ibya kera bakagutekerereza, ariko ubegereye, ariko wabegereye. Nuko rero nagira ngo si n'ibyo gusa, mugomba no kubaza. Hari ibintu bavugaga ku rucunshu, akabaza ati kurucunshu hari hameze gute hatewe n'iki kwitwa kurucunshu haraho bavuga bati bimikaga abami ukavuga ute abami babimikaga bate hari umuco w'igihugu urahari kandi abo gusobanurira rwose nizera ko bahari baba basaza baba bakecuru baba n'abagabo bibikwerere bose barahari
mama uratuganiriye kweri nuko uratuganiriye uratuganiriye kandi uduhaye impanuro uko urimo kuvuga ni ko nkomeza gutekereza ku muryango wanjye mfite umusaza wanjye data umbyara yavutse muri 30 igihumbi kimwe magana cyenda 30
yashaje
yagiye I Bugande bagiye ku igihe cy'ikiboko sinzi icyo gihe icyo ari cyo yagiye muri 36 afite imyaka 6 baba hano yitwaga za Mororo ni ku mpaka w'u Rwanda n'I Bugande baba aho ngaza kubageza Bushoga afite ubuzima bwa yarabinganiriraga ariko muzehe ni wa muntu ushobora kubaza gahunda y'u Rwanda ntayikubwire nta na kimwe azi kandi ni umusaza ushaje kweri ariko nta na kimwe azi ariko ubwo urumva tugize amahirwe tukagira nk'abantu nk'aba ngaba n'abantu badufasha hanyuma baba banagaruka ku kintu wenda rero nako ka nyuma tunasoza kwa abandi ni uwuhe mugani ushobora kuducira ukurikije iyi nkuru utubwiye uyu mugani utubwira ni urwibutso ushobora kutubwira ibi bintu byose ariko nk'abahungu b'iki gihe nk'abakobwa b'iki gihe dushobora kubona tukajya mu bindi abagiye mu mupira abagiye mu makayi turasa nk'aho tubyibagiwe ariko nyamara n'ubu umugani wambwiye hano bizampereza ruzaba urwibutso rw'ibyo wambwiye
imigani iri ukubiri hari umugani umuntu ashobora gucira abantu kamara nk'igihe cy'iminota yenda 20 wenda mikeya cyangwa ni imigenurano imigani y'imigenurano hari umugani bavuga ngo urugamba rutinze ruhinyuza intwari urugamba rugiye kera ruhinyuza intwari uwo mugani rero ukaba uvuze yuko iyo utinze mu bintu bibi ugeraho ugahinyuka ukananirwa mbese uwo mugani rero ukaba ushaka gusobanura ko umuntu niba nibyo nabwiye aba bana yuko umuntu niba ashaka kugarurira ikintu kandi na mbere hose wabonaga ko atari cyiza ntuzamwemerere kuko arashaka kugusubiza mu bugwari kandi wari umaze kuba intwari urugamba rero ntimuzarutindemo cyane kugira ngo mutazahinyuka ibyo mukwiye gukoresha imbaraga z'umutima mu bikore ibyo mukwiye gukoresha imbaraga z'umubiri mu bikore kugira ngo mutazabitindamo mugahinyuka urugiye kera ruhinyuza intwari rero rimwe baravuga ngo urugiye kera ruhemuza intwari ubundi bakavuga ngo rurayihinyuza igahinyuka umugambi yari ifite mbese ugacogora niba rero ikiganiro cyacu ari ahangaha kigarukiye ariko nkaba mfite akantu ntajya ndangiza kugana n'umuntu ntamubwiye data yari umuntu w'intore yari azi guhamiriza cyane akaba n'umuhigi noneho akaba yarakoze n'umwuga w'igipolisi hari igipolisi cyari cyitwaga komisariya noneho ariko mu gihe cy'intambara kubera ko yari yarabaye umuhigi abantu b'abahigi babaga ari abarwanyi cyane akaba yarabaye n'intore burya abantu baje bazi guhamiriza ntushobora gupfa kumurasa ntabwo wapfa kumurasa rwose rero ubwo ndavuga mu gihe cy'imiheto n'imyambi ubwo bibiri ubu byo n'ibindi hanyuma rero data ikintu mwibukiraho cyane ni uko mbere y'urupfu rwe uko nabyumvise mbere y'urupfu rwe ngo yagize yarwanye n'abamwicaga cyane kuko yari yarabaye intore kandi ari n'umuhigi ngo arwana n'abantu bamwicaga cyane kuko yapfuye nyuma y'abandi ariko agiye gupfa akora ikintu kizira kikanaziririzwa mu Rwanda ku muntu w'umugabo w'umunyarwanda umuntu w'umugabo w'umunyarwanda iyo uvuniye umuheto ku mavi biba bivuze ngo ubaye nuko ikinyarwanda cyiza ni ukuvuga ngo mbese ubwo ni nko kuvuga ngo uguye wuba urarangiye data rero yarwanye n'abantu bishe abantu icyo gihe yarabanjije arwanirira bene wabo arabarwanirira abarwanirira ariko bamuje imbaraga barabica aza gusigara wenyine kuko bamutinyaga babona mbese ari umurwanyi cyane hanyuma abonye bamuzahaje cyane bageze kumwica arabanza yica abantu babiri ariko arangije afata umuheto we kuko bamujyana baravuze ngo naza n'umuheto we bashaka kumushinyagurira azana umuheto awuvunagurira ku mavi awujugunya hasi icyo kintu rero sinjya nganira n'umuntu amateka ngo ndangize ntakivuze kuko nicyo gishako kiba ku mutima wanjye kimeze nka kanseri kumva ngo umuntu w'umugabo w'umunyarwanda avuniye umuheto ku mavi ni ikinyarwanda kiremereye ariko ni nk'ishyano riba ribaye data rero urupfu rwe rwanyuma icyaherutse ibindi yavunaguriye umuheto ku mavi byari bivuze ngo u Rwanda ruratsinzwe nicyo byari bivuze kuko abagabo b'abanyarwanda kuvunagurira umuheto ku mavi byari bivuze ngo u Rwanda ruratsinzwe icyo rero kiba mu mutima wanjye cyane namwe nkaba mbingize kugira ngo muharanire u Rwanda cyane hatazagira umunyarwanda wongera kuvunagurira umuheto ku mavi nicyo cyatumye nanjye nubwo mfite imyaka myinshi n'uyu munsi ntaracogora gukorera umuryango kandi ngo nkorere n'igihugu ndagira ngo namwe icyo mukijyane nimwandika n'ibitabo mu mashuri muzanabyandike ko riba ari ishyano igihe cyose umugabo w'umunyarwanda avunagura umuheto ku mavi ikindi nabonye cy'ishyano ni ukugira ngo umugore aterure umwugariro cyaraziraga kikanaziririzwa aterure umwugariro awukubite mu marembo twebwe nta bipangu twari twagiraga twubaka ingo z'inyarwanda kuko habaga harimo inka nini ariko iyo habaga habaye ikintu ibintu byabaye muri icyo gihe byatumye n'abagore bakubita induru ku munwa kandi bibujijwe agaterera umwugariro akawukubita mu marembo hagati bivuze ngo iri ni ishyano ribuze gihanura nuko rero reka no gutwara umwanya wose nanjye ndabashimiye yuko muduhaye umwanya wo kuganira n'abana banjye ikintu mwakoze nicyo gushimwa kuko uyu mwanya koko ntitujya tuwugira nuje aza ninjoro agira atya agwa agacuho akabyuka mu gitondo gutyo nanjye ndabashimiye cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro natwe ubwacu dufite icyo tucyungutseho tubonye umwanya ungana nk'uyu tutajyaga tubona murakoze rero n'ikindi gihe mubonye mugize mwakora
iyi gahunda irakomeza gusa nuko ari akantu ko kugira ngo